the boy call me number one. Bad essa.
It's the kids, baby.
Oh. Mama leo, watu kuna shere. Oya leo shere. Mpaka kesho tumeanza leo. Wasio toka wametoka leo. Wameifuata shere. Oya kwetu kuna shere. Uliwaza mapenzi tukawaza pesa. Ona yanavyo kutesa. Sie kwetu ni shere. Oya leo shere. We don't really mind that tukikesha. Riwake tekinyesha leo siku ya shere.